abobuyinza mu district ye Kagadi bagombyemu obwala era ne baggalira ba director ba masomero ga primary 10 wamu n'abagakulira olw'okuddukanya amasomero gano mu bukyamu nga tebalina license eruddeyo. Ekikwekweto kino kyakulembeddwamu amyuka RDC we Kagadi Jeremy Namanya ng'ali wamu n'abakungu okuva mu ofiisi ya district ey'ebyenjigiriza eruddeyo. Kino kyaddiridde n'ate omulimo gwe gumu ogwakoleddwa ssabbiiti ewedde mu ssaza lya Buyaga West ba direkita abasoba mu 10 ab'amasomero agatalina license gye bakwatiddwa era amasomero gaabwe ne gaggalwawo. Amasomero agaggaddwawo kuliko erya Christ the King Nazarene Primary School, Bravo Primary School, St. Ambrose Primary School, Ebenezer Quality School, St. Peter and Paul Primary School, wamu n'erya Alpha Nazarene Primary School. Namanya agamba nti ekikwekweto kino kyakugenda mu maaso okutuuka ng'amasomero gonna mu disitulikiti eyo agaliwo mu bukyamu gaggaddwawo. Wakati na temu kutegeza nti kawefuono genderiddemu kwasisa omutindo gwa gavumenti wamu n'okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga lyonna. Abayizi mu masomero agakoseddwa basindikiddwa ewaka era abazadde ne bawabulwa okukyusa abaana baabwe babateeke mu masomero ga gavumenti agaliraanyeewo.